Lofika ke uLwesithathu esike sabikezela ngalo ekuseni nasemini ukuthi kuzoba nohlelo olukhethekile nje esobe silethulelwa umnyango wezokuthutha newezokuphepha komphakathi. Angikubingeleleke emlaleli nguVicky wakamasuku namhlanje insuku zingamashumi amabili kuSeptemba 2023. Njoba bese ngishiloke ukuthi uhlelo lwanamhlanje lungolukhethekile kodwa siyathanda ukuthi uma ngabe unayo indlela usithinte ku 071-007-7900 noma ulibuke uhlelo luqhubeka sesiqalile nje impela lapha ku hashtag outside broadcasting facilities hashtag outside broadcasting facilities ila uzobona khona ke ukuthi sixoxa kanjani nenalo oyibamba mqondisi kulomnyango umnumzane kwanele incalane siyakwamukela kulomsakazo wethu esikhonzile mfuka ncalane.
Mami Vicky, angibingelele kuwena bese ngizokuthelalela njengamanje sisho ukuthi somnyango wezokuthutha ukuphepha nokuxhumanisa umphakathi nohulumeni wonke njengokwaza Natal sesikhona uzoxoxisana na
ukuba umuntu uyazenzela manje bese ngizoleka leli gama lebamba kodwa manje
hayi
manje akuyingeyifiso zomuntu kuya ngemgudu ethile efanele ngabe iyenzeka. Siyajabula ukuthi siphinde sixoxe nawe kade sagcinana. Kanti nomlaleli uselangazelela ukuza ukuthi usiphatheleni namhlanje. Ngiyafisa ukuthi njengoba usubingelele nje mfoka ncalane siqale nje impela ngokwazi ukuthi yini usithesha waya waya.
Mam Vicky nabalaleli asisho ukuthi uhulumeni wesifundazwe uHolonde uNankulu umama uNomsadube Ncube uye wahlala phansi wabheka ukuthi njengoba kunezinga elingaka lokwantuleka kwamathuba emisebenzi kanye nokubuka nje abantu abasha ikakhulukazi nabaneziqa bahlele emakhaya ukuthi yini ukuphi ungenelela esingakwenza sihulumeni. Ingakho ube uhulumeni suqhamuka nohlelo lokukhandwa kwamathuba emisebenzi olubizwa ngokuthi sithesha wayawaya. Lolu hlelo ke lubheke kutheni thina njengohulumeni kwimisebenzi esinayo siyivulele kubantu abasha kodwa futhi lenemikhakha eminingi ekhona kulona. Okokuqala ukuthi sikwazi ukuvulela ikhungo lokho esikubiza ngama-kiosk ukuthi sibe neyindawo ezizikhungo komasipala naseyindaweni eyisemakhaya la abantu abasha bezokwazi khona uku-aplaya. Okwesibili ukuvula uhlelo lwe-online application la khona esithi khona kusamele manje abantu abasha begcwalisa amaphepha amaningi bekhathaze ngokuyofotokopa ukuyosethifa ngoba siyazi ukuthi kwayilokho kukodwa kwizindleko kodwa-ke sesithe manje asiyikhande ibe ne-online application ikhona-ke iphothali evuliwe kahulumeni wesifundazwe la khona wonke abantu bekwazi uku-applyela khona imisebenzi khona kuhulumeni. Kodwa futhi sibheke nokuthi i-private sector iyona ngokwayo ikuphi iqhaza engalidlala ekutheni sikwazi ukuqinisekisa ukuthi siyabambisana sohulumeni nenkampani ezimele ukukhanda amathuba emsebenzi kakhulukazi kubantu abasha. Njengomnyango kwezokuthutha ngaphansi kobuholi buka-MEC uHlomuka, sesivele thina sesiqalile sayiqaba indlela njengoba ubonile nje Mamvik ukuthi emasontweni ambalwa edlule besikade sithula intsha engaphezulu ka-200 esiyiqashile eyoqeqeshwa njengamaphoyisa omgwaqo. Lokho kuyakhombisa ukuthi asibona nje uhulumeni wezethembiso kodwa siwuhulumeni owenzayo, siwuhulumeni oyibophezele ekushintsheni iy'mpilo zabantu futhi bese siyakwenza lokho. Nondunankulu ube nohlelo kanye nomnyango wakwa-Cocktail lapha eHerigwala la bathule khona abantu abasha abaningi abaqashiwe njengama-CTWs abacela ku-20,000. Nathi kade sithule uhlelo la besithula khona uhlelo lwentsha uvuka ibambe ebesinentsha khona engaphezulu ka-6,000. Abantu abasha-ke Mamviki laba abanobuso abanamagama nama-ID numbers ngoba senzela ukuthi abantu uma bethi uhulumeni awenzi lutho kodwa sibuveze ubufakazi bokuthi nampa abantu abaphilayo warm bodies aba ufakazi bokuthi uhulumeni wenzeni. Kulaba nje abamaphoyisa kukhona iy'tori ey'ningi ebezizwa Mamviki, khona nje usisi obekade i-security khona lapha eminyangweni yezokuthutha eminyaka cishe ecela kweyishumi kodwa utheme applier wayeseqashwa njengephoyisa wayekhala inyembezi ukukhombisa khona ukuthi umehluko ne-impact siyayenza empilweni zabantu. Nakhona kulezi ezinye iy'nhlelo ziningi ezinye ey'zayo esiyihlelile siyabaqhashi emkhakheni eminingi njengoba nje kuzothi maduze futhi sikhiphe incwadi zabantu abasha esibaqhashile kule nyanga kaSeptemba. Zitheke nyanga zonke ngaphansi kophuli buka-MEC uHlomuka sifuna ukuthiwa ama-appointment letters la esithi khona nabo abantu esibaqhashile siwumnyango wezokuthutha. Neminye-ke iminyango kahulumeni yenza okufanayo, umnyango wezemfundo nawo uqashintsha eyolungisa iy'kole, umnyango wezomnotho uqashintsha ezoqeqeshwa ukufaka amasola. Ngakho-ke sifisa ukuthi sithi noma sibona umnotho ungenzi kahle, amathuba emisebenzi entuleka, kodwa kube khona okubufakazi kubantu bakithi bokuthi nathi njengohulumeni asihlila, sisongele izandla, senza konke okusemandleni ukuthi sihlangabezane ney'ngqinamba zabo futhi sikwazi ukuvula amathuba.
La mathuba amahle kangaka kasithesha waya, kungenzeka yini ukuthi mhlawumbe akhetha iminyaka ukuthi kusukela eminyakeni engaka kugcine eminyakeni engaka umuntu ubudala bakhe, nokuthi mhlawumbe abantu basendaweni ethile nokunye okuhambisana naloko? Mfokancalani.
Hayi Mamviki, uhlelo nje eselivulelekile. Enye izinto esiyibukile njengohulumeni ukuthi noma i-population yakhiwa kakhulu abantu abasha futhi abantu abangaqashiwe kuwabantu abasha, kodwa sizama konke okusemandleni ukuthi singagcini manje si-restrict iminyaka masiqasha la uthola khona ukuthi sithe fanele kuba abantu abaphakathi ka-18 no-35, ngoba lokho kugcine kwenza ukuthi ube nalabo abantu abasha abamphakathi nendawo okuthiwa i-missing middle, abangazazi ukuthi bona babhilonga kuphi, ngoba uthola ukuthi umuntu between u-35 and 40 akakwazi ukuqasheka, akawathola amathuba emsebenzi futhi akamdala ngokweqile. Nawo kugcina-ke lokho sekubalimaza ngoba kuyaba-deprive amathuba. Ingakho sithe asiyivule nanalo uhlelo lokuqasha kwamaphoyisa besilivulile, bangayifaki i-8-16 nakweminye imisebenzi siyivulile Mamvihle ekutheni abantu bakithi abakwazi ukuhlomula, asikwazi ukuyivula kwenzela ukuthi bonke abantu bathole ngokulingana. Futhi sibheke kakhulu nasekutheni kakhulukazi abantu besifazane bekwazi ukubhekeleleka, bekwazi ukuthola amathuba alinganayo, ngoba kunemisebenzi kudala ebikade idume ngokuthi yenziwa abantu besilisa, imisebenzi efana no-road worker aid la kulungiswa khona imigwaqo. Sibona inqwaba abantu besifazane beyingxenye yey'nhlelo la ebesiqasha khona abantu abakwenza imisebenzi ye-maintenance, ama-road marking, ukunqanyulwa kwey'hlahla emgwaqweni, njalo njalo. Lokho kokukhombisa khona ukuthi ayisekho imisebenzi ebekelwa abantu abathile.
Iy'ndaba ezimnandi-ke lezi. Ukhulume nangokuthi-ke izinto iy'ndaba ey'phathelene naloku zitholakala kwiphothali. Mhlawumbe uma ngabe unayo ukuthi iphothali uthi ukusichazela kancane ukuthi iyini, ukwenzela laba sabethe ukuqinaqina kade ubasho khona manje laba baphakathi ka-35 no-40 kungenzeka bangabi nalo ulwazi olwanele oluphathelene nayo iphothali.
Ngicabanga ukuthi sizikhi into abangayenza abantu bakithi ukuhlala ngaso sonke isikhathi behlale bebheke kuma page umnyango we social media lapha ku Facebook, Instagram nako Twitter @KZN Department of Transport. Bebheke bebone ngoba njalo makukhona ikhangiso siyayikhipha nakhona ukhona nama website www.kzn Department of Transport ne Office of the Premier o Provincial Government ikhangiso nakhona ziyaphuma kodwa sizoluthula nohlelo i-podcast lomnyango esoluthula kule nyanga ezayo la khona sizobe sixoxisana khona nabantu abasha ngeyinhlelo esinazo siwumnyango zizobe zikhona futhi neyikhangiso lapho ukuthi ukuthi kuxoxa kodwa zibe ziscrolleka lapha ezansi vele ukuthi imiphi imisebenzi ekhona imiphi imisebenzi abantu abangakwazi ukufaka kuyona iqe ngokunjena ukuthi asifinyelele kubanikithi kakhulukazi laba sendanza semakhaya uthola ukuthi umuntu une qualification kodwa ulwazi alifinyeleli kuye lokho ke sikwenzayo ukuthi siwakhande nalama key
ngiyazi ukuthi ngenzeka mhlawumbe sibe nenkinga yokucisha konga ungathi ungqamukile mfo kancalani usekhona aw ake siphinde simzame futhi unqamukile esiyachaza sixoxake la nomnumzane uKwanele Ncalane umnumzane uKwanele Ncalane yena ke uyibamba mqondisi eminyangweni wozokuthutha kodwa izinto esizixoxa naye la njengoba eshilo mayiqala sizokhuluma ngezindaba eziphathelene nomnyango wezokuthutha kanjalo futhi nezindaba eziphathelene nomnyango wezokuphepha komphakathi ngoba leminyango yombili ingaphansi kamhlonishwa uSipho Hlomuka zonke izinto ezenzeka khona futhi mawubheka kuyahambisana awukwazi ukuthi ube nomnyango wezokuthutha kodwa kungabi khona ukuphepha komphakathi lapho ngoba zeningi izinto ezenzekayo edinga ukuthi umphakathi awuphephe ngizocela ke emlaleli ukuthi usishayele noma sithumelele umyalezo wakho nge WhatsApp ku 071 007 7900 071 007 7900 ungashayela kule number noma usithumelele umyalezo nge WhatsApp mfo kancalani sike sathi ukunqamuka
Mambika police nakubalaleni kodwa cha sasikhona njengoba besichaza Mambika ukuthi ezinye zezinto ezenzayo nezizama konke okusemandleni okuzenza ukuthi sikwazi ukufinyelela kubantu abasha endaweni eyisemakhaya ingakho ke sihlabalalisa kakhulu ulwazi lemisebenzi kahulumeni ukuze abantu bekwazi ukuyithola nangabe bakuphi ase ngibalula ke nohlelo lokuthi njengoba sikhanda lama kiosk senzela nokuthi kube nane indawo enama Wi-Fi eduze la khona abantu abasha bekwazi ukuthola khona i-internet uma benza lama online application yonke into bekwazi ukuyithola eduze obviously ke likaNdunankulu lona eliqinisekisayo ukuthi lolo hlelo liyenzeka kodwa noma sipala siyabancusa ukuthi abasondele zibe khona ikhungo zalolu hlobo la khona abantu abasha bazi ukuthi uma bedinga khona imisebenzi bayakwazi ukuyobheka khona bayakwazi ukuthola i-internet bayakwazi futhi uma kufanele be-apply online ngoba iseyiningi manje ikhungo eyithatha amaphepha ngenxa yofucuko lwesimo seze-technology fourth industrial revolution ngakho-ke kusho ukuthi nathi njengohulumeni sithi asingasali emumva asikwenze kube lula kubantu abasha ngakho-ke miningi eminye imisebenzi esazophuma emkhakheni ehlukene esinxusa kakhulu abantu abasha ukuthi behlale belalele emsakazweni behlale bengene emapheji nomnyango nasey'nkundleni zizonke zixhumane kahulumeni
sasikhona siyilo msakazo ngesikhathi kukhishwa izabelo mali zeminyango ehlukahlukene umnyango ke wathola isabelo mali sika 9.2 billion rand ozobhekela ingqalasizinda njengokunakekela imigwaqo neminye imisebenzi ehambisana nalokho yimiphi ke imisebenzi esiyenziwe nokuthi zikhona yini ingqinamba enhlangabezane nazo
Mambiki asisho ukuthi njengomnyango siyaqhubeka nomsebenzi wokufaka intuthuko endaweni ehlukene KwaZulu-Natal njengoba usho ukuthi sabelwa imali engaphezulu kuka 9 billion yokuqinisekisa nje ukuthi ingqalasizinda iyalungiswa esifundazweni kuningi kakhulu esesikwenzile kungekudala besilapha endaweni yaseMbumbulu la ebezivula khona kabusha umgwaqo besulungisa no R603 okumanje usuvuliwe uyahambeka kade silapha ya endaweni yasemgungundlovu ku-Edendale Road M40 nakhona la besiyovula khona umgwaqo wakhamezwa yikhukhula ekade siwulungisa namanje ke siyaqhubeka mambiki nokuba nenhlelo eyiningi endaweni eyiningi KwaZulu-Natal la sixhumana khona nabantu bakithi la senza khona umehluko ezimpilweni zabo bayabona abantu imigwaqo yakhiwa amabridge yakhiwa amathuba emsebenzi adaleka futhi sithe sifuna ukungami njengoba sizoqala nenyanga ka-October inyanga yezokuthutha sifisa ukuqhubeka siwakhande la mathuba emsebenzi sakhe isiqiniseko sokuthi imiphakathi impilo zabo ziyashintsha kwemiphakathini eminingi kukhona naney'nhlelo esiyiqalile la sifake khona i-plant imishini yomnyango ekuyiyona esebenzayo ey'ndaweni ey'ningi la engaphansi kohlelo lethu luka-operation siyazenzela sifaka o-grade safaka ama-truck omnyango kuyasetshenzwa imigwaqo ubhuqu iyamaintaineka kodwa sithasizukuma lapho sizobheka neminye imigwaqo emisha edinga ukuthi siyakhe ngoba siyibophezele ukuthi kunemigwaqo esiyifaka itiyela kuney'ndawo esiyifaka ama-bridge amanye esiwakha namasosha mamvike esingasho kubalaleli ukuthi kulo nyaka nje sesiwaqedile awu-8 silindele ukuthi ukuthi kuphela inyanga ka-October November sibe sesiqede awu-13 la mabridge awensimbi axhumanisa imiphakathi ngohlelo esilenza nomnyango lowezemisebenzi yomphakathi kanye nengqalazizinda kuzwelonke kanye namasosha ngakho-ke kuningi esikwenzayo emphakathini yakithi nesikholwa ukuthi umphakathi uyakuthakasela kakhulu ey'ndaweni ey'ningi sithule ney'nhlelo zoku-rehabilitate okulungiswa kwemigwaqo lapha yako-Lady Smith ko-Marine Drive ko-Potchefstroom nakwezinye iy'ndawo nje ey'ningi KwaZulu-Natal kwezinye iy'ndawo ama-project asephelile sizobe sihambela imiphakathi siya kuwavula futhi sinikezela ngokusemthethweni
mlaleli siyatholakala njengamanje kule ngxoxo esinayo nomnumzane uNcalane ku-#OutsideBroadcastingFacilities ukubhale nje kugcwale #OutsideBroadcastingFacilities uzoyizwa kahle le ngxoxo noma sithumelele i-voice note ku-071 007 7900 mawuthanda ungabhala kuyona le namba noma usithumelele i-voice note ikhona-ke i-voice note engiyibonayo esingenile la
ngibingelele msakazi nakumhlonishwa lapha e-studio ngithi ake ngiqale ngincome nje umnyango ngokuthi uqashe ngizwile ukuthi kunohlelo lokuthi kuqasheke ama-traffic cop siyabonga kakhulu siyathemba ukuthi kuzosisiza ngoba impela ngiyakhumbula ukuthi bese kunesikhathi kade kwagcinwa ukuthi kuqashwe ama-traffic cop ngiyacabanga ukuthi njani nanjengoba kuza iy'nsuku zamaholidi ango-December mhlawumbe kuzokusilekelela kakhulu ekuthenini sikwazi ukuphepha emgwaqeni ngiphinde futhi ngincoma umnyango siyabona uhlelo lukhona impela abantu bayasebenza uhlelo lolu labantu abasebenza emgwaqeni ngicabanga ukuthi kubambisene no-EPWP siyabonga futhi ngibonile ukuthi impela umnyango ubukhiphile lapha ama-post usazoqasha futhi siyabonga kakhulu kulokho mase ngicela ukubuza lapha kumnyango ukuthi mhlambe alukho uhlelo siyahlupheka impela lapha emgwaqeni lapha eqhudeni uma uhamba laphana ngendlela okungakhona ilentuzane ongayitravela u-30 minutes ugcine uhamba i-hour angazi noma mhlampe ukhona yini uhlelo umnyango nalo ngalo yamgwaqo
siyabonga ngiyathemba ukuthi uzwile mfo kaNcalane indawo okuthiwa iseqhudeni ngiyazi isenkandla angazi noma ikhona yini kwenye indawo
eqhudeni mamviki kulaphaya enqutho nokho-ke umlaleli ukuthi angazanga kahle usho luphi uhlelo kodwa uma ekhuluma ngomgwaqo kunomgwaqo esiwakhayo laphaya obheke ngasenkandla okuthiwa P16 P16 of 3 lowo mgwaqo-ke iy'nhlelo zawo zokwakha nokuqhubeza ziyaqhubeka njengamanje uyakhiwa kodwa futhi nesigaba esilandelayo sesithe ake bebe designer so inhlelo zokuthi makuphela lo msebenzi okhona bese umsebenzi wesigaba esilanda ukuqhubeke sikhona futhi nangalanga sohla ngothini lase Transcorp la osuka khona ngase Transcorp ubheke enkandla sesiqalile nakhona ukuthi silungiselele ukuqala kokwa-appointed incontract kodwa ihlangene nama consultant kuhlangene ndawonye ngoba siwe senzele ukuthi kube lula kusheshe umsebenzi so njengamanje baya designer kuleyo ngxenye kuzothi uma kuqedwa ngeku-appoint incontract ngoba lo designayo wayebidevele kanye naye akhona into abayibiza ngokwanda kwa-infrastructure ngokuthi 10 key la khona ukubhida khona kuhlangene i-consultant ne-contract lokho-ke kusho ukuthi siyibozele ukuzama ukulungisa iy'ndawo zethu kodwa kikhona nemigwaqo esaney'nselelo ey'nkulu esisayibhekile ukuthi yongiseke kanjani ukuthi bese simeni esihambekayo yingakho olunye ley'nhlelo esinazo mamviko kuqinisekisa ukuthi uhlelo lwethu lwe-rehab siliphuthumisa kakhulu kwenzela ukuthi imigwaqo esiyiphelele isikhathi singalokhu siyiciciyele uzwa abantu beze becomplain ekuthiwe maningi ama-pothole kanti uthole ukuthi ama-pothole asebangelwa ukuthi vele umgwaqo usudlulile esigabeni sokuthi ungabe kufana ngabe usurehabilitate wafaka kwi-TL elisha manje kufana nje nokuciciyela impandla ngesandla uthi upheshe i-pothole ngala iqhume ngala kusasa upheshe ngala iqhume ngala ngoba imigwaqo eminingi ibekelwe ukuphila impilo u-25 years uma sekeqile 25 years omgwaqo usuke usuphelelwe i-lifespan kusho ukuthi sekufanele kugugulwe bese uqala kwabusha wenziwe okwenza isimo ke sibe worse KwaZulu-Natal ele yokuthi sinanamaloli amaningi ngenxa yokuthi sinanechweba lase-Richards Bay nechweba lase-Thekwini okugcina kwe-eda isprain esiningi emgwaqweni yakithi kodwa nemigwaqo esey'ndaweni zasemazi amakhosi njengoba bengisho ukuthi siyazama ukuyiphuthumisa ngohlelo lwe-operation sazenzela ukuthi sifake imishini yomnyango siqinisekise ukuthi kuyakwazi ukuthi kusebenzeke at least kukwazi ukuthi kuhambeke kuyona nokho siyaqonda ukuthi isifundazwe sethu sikhulu iy'mvula ziyikhahlamezile imigwaqo mningi asikwazi ukufinyelela ngesikhathi esisodwa kuyona kodwa senza konke okusemandleni ukuthi sigcine sikwazile ukufinyelela kwenzela ukuthi kube nomehluko nabantu bakithi behambe ngokukhululeka
uyamthembisa umfowethu lo ukuthi kukhona okwenzekayo laphaya eQhudeni
hayi muningi umsebenzi esiwenzayo eQhudeni nasisifundeni nje somzinyathi sisonke nesifunda salapha eKingcetshwayo siyazi ukuthi enye inkinga enkulu ekhungethelezayo indawo kuba imfula neyintaba okugcina kuphoqa ukuthi sibe nanezakhiwo ey'ningi zamabriji maningi-ke siwakhayo kuleza indawo zakhona konquthu nesikholwa ukuthi kuzolekelela kakhulu ekutheni ube khona umehluko noma sibuye sihlupheke-ke kweminye imigwaqo uthole ukuthi sihlushwa inkwali kuleziya ndawo ugcina kufakwa inkwali le namatshe othole ukuthi kulimala namathaya emoto kodwa-ke udaba esixoxayo namakhosi ukuthi silekelelana kanjani no ndaba ezithi ekutheni sithole inkwali kwenzela ukuthi sikwazi ukuthuthukisa izizwe zawo kodwa sikusho ukuthi sibambisene kakhulu namakhosi kusukela kwindlula mithi yamakhosi uhlangalezwe isilo samabandla sibambisene kakhulu amakhosi indlu yabaholi bomdabu esifundazweni iholo yenkosi uShinga nesekela lakhe inkosi uSithole esihlale sinabe enhlelweni kukhona ukwesekana kukhona ukubambisana likhona iphupho elilodwa lokuthi iKwaZulu-Natal siyithuthukise iye phambili ingakho-ke senza konke okusemandleni njengohulumeni ukuthi izakhiwo zobuholi bomdabu siyisondeze eduze ngoba lezi ndawo esiyithuthukisayo iy'ndawo zamakhosi le miphakathi esiyithuthukisayo imiphakathi yamakhosi ngakho sinethemba lokuthi nabo bayakwazi futhi nokuba yindlebe neso lomphakathi kuthi la esingakafinyeleli khona bekwazi ukusikhweba ukuthi khona la ekuney'nkinga khona sikwazi ukusabela sikwazi ukusondela
mlaleli ungethuki ukuthi hawu namhlanjena iy'nhlelo zethu zathi ukushintshashintsha yebo sinohlelo nje olukhethekile olwesekwa umnyango wezokuthutha kanye nomnyango wezokuphepha kumphakathi sixoxa-ke la nomnumzane ukwanele Ncalane nawe uma ngabe uyafisa ukuthi ubambe iqhaza kulolu hlelo lwethu ungasithumelela umyalezo ku-WhatsApp noma usayile ucingo ku-071 007 7900 Mfoka Ncalane u-October inyanga yezokuthutha zikhona yini iy'nhlelo esey'lungiselelwe le nyanga njengoba sekusele nje ngicabanga ukuthi isonto lodwa ukuthi kuqale inyanga entsha
mamviki sisemalungiselweni ngempela ukuthi uma kushaya inyanga le yezokuthutha nathi kube ukuthi asipholisa amaseko kodwa sisemgwaqweni siyagijima sihambele umphakathi. Njengoba sikhuluma nje sike sathi ukuba nomhlangano yokuhlela njengomnyango nongqongqoshe uhlomuka enikeza umkombandlela ne-direction ukuthi ezinye eminye imisebenzi idinga ukuthi singathiwa kanjani. Sibambisene nomnyango wezokuthuthukiswa komphakathi, i-social development, ngoba nawo ngalesi sikhathi kusuke kuyi-October month futhi nawo une-social development month. Siyasebenzisane ndawonye ngoba izinto esidila nazo icishe kube izinto ey'fanayo. Awukwazi ukuthuthukisa imiphakathi ilambile, awukwazi ukuthuthukisa imiphakathi ehlukunyezwayo, awukwazi ukuthuthukisa imiphakathi la engekho khona ukuhlalisana, awukwazi ukuthuthukisa imiphakathi ngokomqondo nangokwemoya engazinzile nengahlelekile. Izinto-ke lezi esiyibhekele njengohulumeni ukuthi intuthuka siyise ididiyelwe kubantu kuzothi maduze bese sikwazi mambikho ukuyithula inhlelo ukuthi iziphi naziphi iy'ndawo esiyihambela. Kodwa ziningi kakhulu la esizobe siyovula khona ama-project esesiwaphuthulile, esesiwakhile, esiwanikezela emphakathini, sikwazi futhi nokuthula iy'nhlelo ezintsha. Kukhona ezoyimemezela ongqongqoshe uhlomuka eziyizinto esasiyikhulume kwi-budget speech la esithe khona kuney'ndawo esizogxila kuzona. Sifuna ukuthi nje silungise imigwaqo kuleyo ndawo, sibenchmarke ngazi ukuthi siyakwazi ukuyilungisa imigwaqo ngempela kuleyo district iphele. Siyosithula nemishini emisha esiyithengile ukulungisa iy'ndawo nezizwe zamakhosi, kanjalo nohlelo lwethu lokuqinisekisa ukuthi ezokuphepha emgwaqeni kakhulukazi ihamba phambili. Njengoba adesha umlaleli ukuthi amaphoyisa siyawandisa, sithemba ukuthi azosilekelela ekutheni kunciphe ney'ngozi ey'khona emgwaqweni. Kodwa futhi ngaphezu kwalokho sifuna nokubheka ukuthi izinto ey'fana nemboni yamatekisi, ukuphepha kwayo ziqinisekise ukuthi ukufa kwabantu nokubulalana kuyapheza embonini yamatekisi. Miningi eminye imisebenzi mamvikhe esizoyithula sibambisene nezinye iy'nhlaka zikahulumeni nesikolo ukuthi
awu nangumlaleli esishayela la, sawubona. Oh awu bobekezela nje mlaleli, ngoba phela senzela ukuthi sizwe kahle ukuthi uthini mfo kancalane. Ubekezele nje ngesikhathi usalungisa umbuzo wakho ku 071 007 7900. Okunye engozwe ngandlebenye la mfo kancalane ile ndaba yohlelo lokushintshwa kwama-number plate, ake usichazele ngalokho.
Cha mamviki, ngeke siyikhulumele kakhulu eziko le ngoba
eziko izomukela
isaso yasisigungu sikahulumeni wesifundazwe. Kodwa esingakubalula ukuthi sike sakusho phambilini ukuthi iy'namba ey'ningi KwaZulu-Natal seyiphelile, ikakhulukazi iy'namba lezi nanama-digit awu-3. Uma ubheka inamba efana no-NRB ko-Richards Bay o-NPN kanjalo ne-Peter Maritzburg u-NP no-NPS e-Potchefstroom, lezo yinamba sisenazo nhlobo. Uma uyothenga imoto nje manje asisakwazi ukurejistela ngisho use-Pine Town njenge-NPN, kodwa sesikufaka i-NU okuyinamba plate yase-New German. Lokho-ke kuyasho ukuthi le system endala eyayihlukanisa nokuthi ukwazi ukubonakala uma uqhama ukuthi ungowaphi iyaphela manje, ngoba isincisha inamba nomthamo wemoto ukhula kakhulu, i-vehicle population. Ngakho-ke kumqoka ukuthi asikhandi i-system ezokwazi ukuvuleleka ukuthi noma ngabe kuthiwa kungena iy'moto ezayiphi inamba, noma ngabe kuthiwa ziwu-1 million, kodwa zikwazi zonke ukuthi zibe registered ngendlela. Enye into esiyibhekile mamvikho ukuthi sithina kuphela isifundazwe sisalele emumva ne-Western Cape. Uma ubheke ezinye ey'ningi seyiqalile ukuthi zibe nama-number plate lawa depict isifundazwe ukuthi ibanibani GP, ibanibani MP, okusho ukuthi Mpumalanga, i-Gauteng Province. So-ke nathi sifuna ukuthi sibe neveza ukuthi sikwazi uNatali. Enye into emqoka mamvikileyo ukuthi kuzosilekelela nje nasekunciphini kobugebengu, ngoba kunezinye indawo othola kuzona ukuthi uyazi ukuthi umuntu uma engena ngemoto kwamashu noma ikliphi elinye ilokishi i-NUR kuzothi wawu nango wasemhlanga, asimbambe simenze ukuthi simenze ukuthi. Kanti uma kuyinamba nje yase-KZN izobe ingakutsheli ukuthi usukaphi, wonke umuntu uzobe elingana kuwumuntu wakwaZulu-Natali. Lezo zinto-ke esiyibhekile, kodwa ziningi iy'nhlelo esinazo. Sike sakhipha i-statement nasemasontweni adlule la ungqongqoshe uhlomuka kade ehlangene khona nenhloko ye-Road Traffic Management Corporation uBaba Msibi, kanjalo nalaba abakhiphisa ama-number plate abakwa-SARB okuyibona abenza ama number plate baqinisekise ukuthi ana nama features aphephile nayo yonke lonto. So ke inhlelo sinazo ziyaqhubeka zokuxoxisana nabo bonke abathintekayo ngoba sifuna ukuthi uma selisukuma lolu hlelo lungabe lisama. Sifuna ukuthi uma selisukuma abantu bakwazi ukuthi belamukele kodwa sibheka nokuthi singabalekelela kanjani abantu bekwazi ukuthi bengabi neindleke ezinkulu ukuthi labo bofika kuqala bekwazi ukuthi balekeleleke ngokuthi bekwazi ukuthola uhlelo lolu lama number plate amasha. Ngakho ke sizothi uma sesiyiphothulile inhlelo nohulumeni wesifundazwe waliqeda uhlelo bese sikwazi ukuyimemezela.
Sawubona.
Ngiyabingelela istudio uMaviki nomhlonishwa wethu khona namhlanje. Mina bengifisa ukubuza kunento le sijwayele ukuyibona kakhulukazi emalokishini. When it comes to iy'ngane lezi ezithathwa umalume, uthola ukuthi umalume ubona ngaphandle ukuthi iy'ngane yimpintshene la zihleli mhlampe ziwu-30 ethekisini eyodwa. Ikhona into umnyango wezokuthutha ongasiza ngayo because uyazi ukuthi akulula ukuthi umuntu ayothinta noma akhulume ne-association. Ikhona into njengomnyango engenziwa ukugwema lento yokuthi izimoto lezi ezithatha iy'ngane zigcwale zibe ama-overload, iy'ngane yimpintshane igonane, of which is wrong.
Mamviki, ngiyamuza umlaleli, isikhalazo lesi asibekayo siyisikhalazo senathi njengohulumeni. Sinohlelo Mamviki ngokubambisana nomnyango wezemfundo esinalo loku-provider i-learner transport. Njengamanje sinabafundi abawu-16,000 lehlelo ukuthi iy'kole esihlinzekayo zingaphezulu kuka-492 lapha KwaZulu-Natal. Lokho-ke kuyakutshela ukuthi ngohulumeni mihla namalanga nabafundi abawu-16,000 esibathutha mahhala nsuku zonke. Kodwa futhi ngoba siye sacela ku-treasury ukuthi singezele imali ngoba sibona ukuthi lolu hlelo luthanda ukuba lukhulu kakhulu, umthamo walo mkhulu kakhulu, futhi iy'ndawo ey'semakhaya basebaningi abafundi abahamba amabanga amade. Now into eyenzakalayo-ke Mamviki, uhlelo lokuthuthwa kwey'ngane i-scholar transport lugunyaziwe lapha KwaZulu-Natal. Kunama-operating licenses anikezwa omalume nomalumekazi laba abathutha iy'ngane ngokusemthethweni. Kodwa lolo hlelo lolo luhlukene nalaba abayithuthela iy'ngane privately. Kuyenzeka omakhelwane bevele bayi-organizele ukubaeven nje ukuthi bethathe iy'ngane zabo beyifake kuyena. Nesingakwazi ukukunqanda ngoba umthetho awukuphikisi ukuthi bengakwazi abantu ukuyikhethela i-transport of their choice. Kodwa kuba lukhuni futhi ukuyilawula uma usuthola ukuthi iy'ngane yilawishwa ngokweqile, iy'ngane siyilayishwe ngathi yilwane. Kodwa-ke njengomnyango uqinisekise ukuthi siba nama-operations abhekelele ukuthi lezo y'moto zivinjwe, lezo y'moto y'miswe. Kodwa futhi sibambisene ne-Santac ukuthi ake siyibheke lezi ndawo ey'ney'nselelo kakhulu la usasebenza khona kakhulu amaveni, kwenzela ukuthi lawo ma-owner amaveni alekelelwe ekutheni a-integrate-we ngaphansi kuka-Santac, ngaphansi komalume, ekutheni alekelele ukuthenga iy'moto ey'semthethweni ngamatekisi, alekelele ukutheni athole ama-operating licenses. Abantu bakithi-ke abazwani nento esemthethweni, bayawuthanda u-shortcut. Ingakho sinalezi y'nkinga esinazo manje, kodwa uhlelo esilisukumele nathi kuye kusiphathe kabi ukubona abantwana belayishwe ngendlela abalayishwa ngayo, noma uthole sekwenzeka iy'ngozi sekushona kakhulu iy'ngane njengalezi zinto eziye zenzeka laphaya ngonyaka odlule kophongolo la kwagcina kudlule khona abantwana abangaphezulu abantu abawu-20 kanye no-assistant teacher oyedwa. Zonke lezi zinto zingagwemeka ukube kuthiwa sonke sisebenzisa iy'thuthe kwizona ey'semthethweni. Kodwa uhlelo esiluqinisa no-Santac ukuthi singene sigxile kanye no-association basilekelele ngoba bakhona kuzona zonke iy'ndawo ukuthi abangayivumeli lezi zinto zenzeke, asibe nendlela yokubambisana kube ney'moto ey'semthethweni.
Usichazele kahle mntakababa, ngempela iphatha kabi wonke umuntu indaba yokugcwalisa kuze kweqe iy'ngane, uzuyidabukele bagone iy'khwama baphinde bagonane bona bodwa, kuthi uma sebehla nje uthi uyabala hawu, hheyi imoto encane engaka ilayishe iy'ngane eziwu-20 noma eziwu-30, kusiphatha kabi loko. Nabo empeleni-ke omalume nomalumekazi nomalumgogo khona babengibiza kanjalo uma ngibanika ulift besikoleni, bethi ugogo nawo umalume, ngithi hawu Sengumalume ngokunika lift nje namhlanje kuphela. Ake sizwe ke nangomunye umlaleli.
Ngibingelele kakhulu emsakazweni. Ngilalele la inkulumo nginombuzo enginawo ukuthi ke ngabe lamathuba ame kanjani, into ezoqhubeka yini kulabo abazoqashwa, noma kuzoba isikhashana mhlambe kuphinde futhi kume. Ngiyabonga kakhulu, ngifuna ngila ePortshepstone uDoli wakacele. Ngiyabonga.
Siyabonga Ndosi. Mfokancalani,
angiwuzwanga kahle mamzekho umbuzo.
O ubuza ukuthi uDoli wakacele usePortshepstone, ubebuza ukuthi njengoba sekukhona lo usithesha wayawaya, laba abasebenzayo sebezosebenza nomphela, noma mhlambe kuzothiwa hhayi ke nizosebenza iy'nyanga eziyisithupha bese kuyaphela, noma unyaka bese kuyaphela?
Kuhlukene mamzekho, sikhona iy'nhlelo njengaleli esinalo lokavuka ebambe la siqashe khona abantu abasha ukwenza o-road maintenance neminye imisebenzi. Lolo hlelo luno-2 years, bese ku-2 years beyaphuma abantu bedesela abanye. Kodwa sikufuna kakhulu ukukhanda amathuba a-permanent kubantu abasha kakhulukazi, ngoba noma kusiza ukuthi abantu basebenze kubuye kudedelwa abanye, kodwa i-question sekuwukuthi nalo sephumile usuke sezoshonaphi, sezokwenzani. Isifiso sethu ukuthi sifinyelele kona wonke umuntu ekwazi ukuthola amathuba, kodwa-ke siyazi ukuthi akulula ukuthi kwenzeke kanjalo. Ingakho sizama konke okusemandleni ukuthi awuyivuleke imikhakha, ayivuleke imisebenzi, ayisondele ne-private sector, ayisondele ney'nkampani ey'sebenzisana nohulumeni zibaqashe abantu abasha. Bakhona abanye othola baqashwa ngokwama-project, uma iphele i-project nomsebenzi usumphelele. Kodwa kumqoke sifisa ukuthi abantu abasha nabo bebe stable, abantu abahlele emakhaya bekwazi ukuthola imisebenzi. Ungathi usathola umsebenzi manje sekuyabe usuyaphela ngenyanga ezayo, awukwazi nokuplana impilo yakho ukuthi noma ufisa ukuyithuthukisa noma ukuthuthukisa ikhaya uzohlela kanjani. So-ke yilezo zinto esiyibhekayo, kodwa siyafisa ukuthi kuleyo ekuyothi uma ziphela kuyona isikhathi uthathe nabanye abantu bakithi balisukumele lelo thuba, basondele kwenzela ukuthi bonke bekwazi ukuqeqesheka. Okumqoka futhi ukuthi abagcini nje kuphela ngokuthola amathuba omsebenzi, abanye bathola noqeqesho ne-certificate lezi esiyibiza ngo-NQF. Uthola ukuthi umuntu usephuma no-NQF level 4, sephuma no-NQF level 5, okuyinto akwazi ukuthi noma esephumile kwi-system yethu ekwazi uku-aplaya kwezinye iy'ndawo nasey'nkampanini eziyimele ekwazi ukuqasheka athole amathuba omsebenzi.
Siyabonga Mfokancalane. Kukhona udaba la nalo olungehli kahle, lo daba lokushiswa kwama-truck emgwaqweni uthela wayeka u-N2 no-N3, eyi kwaba nomthelela omubi kakhulu kwezomnotho ezweni lonke, ikakhulukazi KwaZulu Natal. Zikhona yini iy'nhlelo ey'khona zokunqanda lo mkhuba omubi okushiswa kwama-truck?
Mambiki, zikhona iy'nhlelo esinazo zokulekelelana sibambisene nemboni le yokuthuthwa kwamalolo ukuthi zingaqhubeki nokwenzeka lezi gameko. Nohlelo inhlakazo ezokuphepha ngaphansi kwe-Justice Crime Prevention and Security Cluster, okuwuhlaka lezokuphepha, zikhona iy'nhlelo zokuthi lezi zinto zingenzeki lela esifundazweni, ngoba zikhinyabeza umnotho wesifundazwe. Uma uvale nje umgwaqo N3 noma u-N2 iKwazi Natal esixhumanisa i-South Africa inamabhoda cishe amathathu nomabane, khona yaseLesotho, khona yaseMozambique, khona yaseSwazini. Lokho-ke kuyakutshela ukuthi siyi-province eyakhiwe yabekwa endaweni engcwele, ngoba siseduze nanolwandle, siseduze nemingcele. Ngakho-ke uma kukhinyabezeka ukusebenza kwalethu esifundazwe nokusebenza kwempahla, kusho ukuthi umnotho wase-South Africa uyalimala. Ngakho-ke ngeke sakuvumela ukuthi uma kukhona abaney'khalazo noma imibono ethile bese bevala imigwaqo. Ingakho sizokwakha isiqiniseko sokuthi uma kukhona iy'khalazo ey'khona siyakwazi ukuhlala etafuleni ixoxiswane. Kodwa kuhle ukuthi kula macala kamumva laba babehobhongoza bokushiswa kwamalolo baboshwa, futhi sifisa beqhubeke beboshwe bonke ngoba kufanele sikufunde mamviki ukuthi sibe yisizwe sikwazi ukuhlala phansi sixoxe ngeke njalo nathi savuma ukuba uhulumeni oyizicishamlilo kuhlale kubhulwa imililo sekuyashangala sekuyashangala sifunde ukuhlala phansi asifunde ukuthi noma siniwe sihloniphane lezi zinto ke esiyibonayo nangeyideleka eyiqhubekayo ezenzakalayo ey'ndaweni ey'ningi zeKwaZulu-Natal uthole imiphakathi isishisa amathayi isishisa amathathu emgwaqweni kufaneke siyigxekele izinto ngoba azakhi iy'mpendulo esuke abantu beyidinga imigwaqo abasuke beyifuna noma amanzi ngeke itholakale ngokuthi kushiswe ilolo kathatha impahla kodwa izotholakala ngokuthi kube khona ukuxoxisana kuhulumeni sikwazi ukubekelana ukuthi ngokwey'nhlelo zethu sikuphi nomzali amamviki uma ucela into yingane akakuniki konke kodwa uyakwazi ukukuchazela ukuthi ayinakho enginakho njengamanje lokhu kuzokwenzeka ngesikhathi esiwukuthi ngakho-ke nohulumeni usebenza kanjalo ama-resources awahlale khona awanele ngakho kweminye imiphakathi asikwazi ukuthi sifake itiyela njengoba belicela abantu asikwazi ukufaka ama-bridge ngesikhathi abasicela ngayo yingakho kubalulekile kodwa ukuthi siwa-communicate ama-plan ethu nabo abantu ukuthi nakho esinakho lokhu kuzokwenzeka ngesikhathi esingayo ngoba masiplana siwuhulumeni siplanela lento ekuthiwa i-MTF medium term framework iminyaka emithathu okwenza ukuthi-ke kube lula ukwenza ama-projections okuthi yini izokwenza siphi isikhathi ngakho-ke yisiko lempilo lile sifisa ukuthi lingene sigcile kubantu bakithi and sifisa ukuthi sikwazi ukulekelelana ukuze isifundazwe sethu sihlonipheke sisazwe njengesifundazwe esihloniphayo nesigcina umthetho.
Kwenza isibonelo esihle lamfo kancalane sengane ukuthi ingane ma icela icele iy'cathulo nebhulukwe uyayichazela ukuthi cha uzoyithola iy'cathulo ibhulukwe akuthi uqhubeka naleli elinye yize ngilibone ukuthi nalo aliselihle kahle. Kodwa into engikuqaphelayo uma ukhuluma ngalesibonelo esihle kanje ukuthi angase ngayibona ingane okuthiwa mayithi icele into ethile kwathiwa ake ume kancane uzoyithola ekupheleni kwenyanga ibisivele ishisa ibhulukwe neyembe nekuqathulo izokwenzenjani izoqokani masiye esikoleni ngoba phela kufuneka ubulale lokho kukhona ngoba ulinde ukuthi kukhona ongakakutholi cacamazela ngaloko kukhona ngoba ithemba likhona kuyashiya ukuthi cha kuzokwenzeka. Siyabonga mfoko kancalane, uyazi sisakhuluma ngokushiswa kwama-truck sengiyakhumbula ukuthi phela asikwazi ukungakhulumi ngezokuphepha komphakathi. Nike nahambisana nalo mnyango wezokuphepha naye eMpumalanga kwakuyini inhloso yalokho?
Nambiki sisohlelweni lokuthi sibuyekeze indlela yokusebenza komnyango lwezokuphepha nofumaniso mphakathi sibheke into ey'ningi lo mnyango ongakwazi ukuzenza nesikholo ukuthi kumele sigcine sifinyelelile kuzona. Siqale lapha esifundazweni eGauteng la siye sahlangana khona no-MEC wakhona uFaith Mazibuko kanjalo nethimba lakhe ebeliholo HOD sibheke iy'nhlelo ey'ningi abanazo nama-resources abanawo njengomnyango nokuthi izibhenhlela abanazo zokulwa nobugebengu. Sahamba futhi sana lapha eMpumalanga kanjalo nase-Western Cape ngoba sikholwa ukuthi kumqoko ukuthi uma sifuna ukwenza izinto ezinhle singabeki ipolitiki phambili kodwa sikwazi ukuxhumana njengabasebenzi nohulumeni ukuthi yiziphi izinto ezinhle ezenziwayo noma ngabe isifundazwe siphethwe ubani. Nala KwaZulu-Natal iwe nawo amathimba asifikile esuka ko-Gauteng nakompumalanga njalo njalo ezofunda ukuthi yini thina esiyenza kangcono napha angayithatha nabo bekwazi ukuyenza ey'fundazweni zabo. Lokhu kuzosilekelela ekutheni sikwazi ukuba nohlelo olididiyelwe nohlelo olufanayo lokuthi sikwazi ukulwa nobugebengu. Umnyango lo wezokuphepha nokuxhumanisa umphakathi unomsebenzi omkhulu kakhulu wokulekelela amaphoyisa, wokulekelela imiphakathi nokumobhalayiza imiphakathi ney'nhlelo ezokwazi ukulekelela imiphakathi ukuthi ikwazi ukulwa nobugebengu. Ngakho lokho kudinga ukuthi sibe namaqhinga, kudinga ukuthi sibe namasu, kudinga ukuthi sikwazi ukubambisana sonke. Lokho-ke esiphe kwakho nesikholwa ukuthi kuzothela iy'thelo ezinhle. Kodwa siyakubonga nokusebenza ngokuyikhandla kwamaphoyisa la KwaZulu-Natal Mambiki ngoba uma ubheka inyanga nenyanga kuboshwa abantu cisha bacela ku-9,000 la KwaZulu-Natal ngamacala ahlukene. Labantu ababoshwayo iningi labo kusuke kuabafunwa ngamacala okubulala imeda, kusuke kukhona nabafunwayo ngamacala ahlukahlukene ney'bhamu ey'qoqwayo cishe zingaphezulu kuka-300 ngenyanga ey'qoqwa nje la KwaZulu-Natal kuphela. Okukhombisa-ke ukuthi-ke amaphoyisa ayawenza umsebenzi noma zikhona iy'khalazo lapha nalapha kodwa ayawenza umsebenzi futhi sifisa ukuthi siwasekele kakhulu lawo nje enza kahle siwasekele siwanike yonke i-support kwenza ukuthi eqhubeke nokwenza kahle ngoba sifuna ukubona isifundazwe sethu sishaya umoya, sifuna ukubona isifundazwe sethu siphephile, sifuna ukubona isifundazwe sethu sithuthuka siya phambili.
Hayi siyabonga uchaze kahle mfo ngalani okunye engibone kwenzeka la ungqongqoshe uhlomuka uke wahlanganisa inhlaka zokulwa nobugebengu ngiyafisa futhi nalapho ukuthi kusichazela
sikholwa ukuthi mambiki uhulumeni wodwa ngeke wenqobe impi yobugebengu amaphoyisa wodwa ngeke ayinqobe ingakho sidinga kakhulu inhlaka lezomphakathi namalungu omphakathi jikelele ukuthi nawo asondele kuthina silekelelane ukuthi silwe nobugebengu. Ngakho ke inhlaka eyifana neKwaZulu Natal Community Crime Prevention Association CPF kanye nezinye nje eziyimele khona nayinkampani zama-security eziyimele khona noma neighborhood watch njalo njalo zonke leyinhlaka zimqoka kuthina. Ingakho sifuna ukuthi sibambisane nazo, sifuna ukuthi sisondelane nazo ekutheni silekelele ukuthi sandise iy'ndlebe zamaphoyisa, sandise amehlo omphakathi, sandise nge nokuthi impi yokulwa nobugebengu. Siyazi ukuthi uma siyiphaka siyiphaka nxa zonke abantu bakithi baphephe behlale ngokuphepha. Yingakho nemiphakathi yakithi esifisa ukuvuselela ngisho ama-street committees eminye imiphakathi siye sayibona yenza ngisho izinto zama-patrol okuyinto emqoka kakhulu la obona khona imiphakathi isukela ngokwayo ibe nabantu abaphelezela iy'ngane uma zikoleni kuphelezele omama uma beyemsebenzini noma bebuya. Izinto-ke lezi sifisa ukuyibona iqhubeka ikwazini nadala yonto.
Isikhathi esiningi abantu abaye benze lowo msebenzi basuke bezenzela nje bona bengathunyiwe uhulumeni, bengathunyiwe umasipala. Kodwa ngokuhamba kwesikhathi njengoba umhlonishwa uhlomuka exhumanile nalezi nhlaka, ngokuhamba kwesikhathi uzuzwe seyikhala iy'nhlaka ukuthi awu besifisa uhulumeni akasithengele amathoshi, besifisa uhulumeni asithengele amabhuzu sekuyabanda. Kuke kwenzeke yini kube khona iy'celo ey'njengalezo? Uma ngabe ziba khona wenze njani uhulumeni?
Mamviki, siyakutusa ukuthi le y'nhlaka ukusebenza kwazo ilokho okuthiwa ukuvolontiya, it's a voluntary work. Kodwa okubalulekile ukuthi kubalule ukuthi uhulumeni unazo iy'nhlelo zokubalekelela ezingeni likazwelonke amaphoyisa. Kuney'moto ey'thengwayo, kukhona izinto ey'fana noma-bulletproof, izinto ey'fana no-over njalo njalo. Ungqongqoshe kazwelonke u-General Ucele aye wayithula ukuthi bafaki bakulezo nhlelo ezingeni likazwelonke. Lokho-ke kuzosilekelela ekutheni bekwazi ukuba ney'nsiza zokusebenza, bekwazi ukuxhumana kalula bebodwa, futhi bekwazi ukuxhumana kalula kanye namaphoyisa uma kunezimo ey'phuthumayo. Kodwa futhi kumqoka ukuthi ma yikhona nemiphakathi nosomabhizinisi, siyacela ukuthi nabo bebambe iqhaza, kube khona abasiphonsa kulezi nhlaka ngoba zilekelela nokuvikela ama-properties nempahla yabo uqobo. Ngakho kumqoka ukuthi nabo besondele bebambe iqhaza bebalekelele. Kwezinye indawo ikhona inkampani othola ukuthi idonethe ngey'moto, enye inkampani ithola ukuthi idonethe ngopetrol ukuthi uma bepatrola nje ebusuku yona izofaka upetrol, abanye bafaka izinto ey'hlukene. Ngakho-ke sifisa ukuthi kube khona lokho kubambisana ngoba njengohulumeni ngeke sifinyelele kuyona yonke imikhakha, kodwa uma sibambisene nosomabhizinisi kuba ngcono. Ikhona nento esiyibiza ngokuthi KwaZulu Natal Crime Council eShowerondunankulu, la kuhlanganiswa khona nosomabhizinisi. Iy'ndaba ey'kanjalo-ke ziyaxoxa ukuthi kulekelelwana kanjani nalezi nhlaka ukuze zikwazi nazo ukuthi zisukume zithole usizo zikwazi ukulwa nokusebenza.
Vukancelani, hhayi kuhlale kuthiwa umuntu akawageqi nje amagula, wena owageqile amagula. Ngiyafisa ukuthi-ke uphethe.
Mamviki, siyafisa ukubonga kubalaleli, sibonge kubantu bakithi ngokuthi sikwazi ukubambisana. Uhulumeni usesigabeni manje sokuphetha i-term of office. Sizoba ney'nhlelo ey'ningi la esizokhumana khona nemiphakathi iyothula imibiko yokuthi yini esiyenzile kule sixth administration. Siyochaza kubantu bakithi ukuthi iziphi iy'nselelo esibe nazo, izini esibona futhi ukuthi singazenza kangcono kule ihlandla elilandelayo le seventh administration. Ngakho-ke muningi umsebenzi esisazowenza, kuningi ukuxhumana nabantu bakithi esisazoba nakho nesifisa ukuthi nabo bayiveze imbono yabo. Siyihlonipha kakhulu futhi sikholwa ukuthi akukho uhulumeni ongaphatha ngaphandle kwabantu. Ingakho abantu kuyibona esibahlonipha kakhulu ngoba ibona bamqoka nabawumgogodla wale democracy, ibona bawumgogodla walokhu kuphila kwalo hulumeni. Ngakho-ke sisebenza emsini wabo, sisebenzela bona. Ingakho nomnyango wethu ngaphansi kaMsukhumuka noHulumeni wesifundazwe ngaphansi kaNdunankulu uMama uDibencube usebenza ngokukhulu kuyithandla mihla namalanga ukuthi asiqinisekise ukuthi abantu siyabahlonipha, abantu siyayakubona, abantu siyaxhumana nabo futhi nezithembe sezenze kubantu siyayishesa.
Siyabonga kakhulu Mfukancalane, ngethemba ukuthi-ke ngo-October mangabe sekuthulwa ngokusemthethweni inyanga yezokuthutha siyophinde sibe nawe sikwazi futhi nokuxhumana nomlaleli. Siyabonga.
Siyabonga kakhulu mambe.
Lo-ke bekuumnumzane uKwanele Ncalane okuyena-ke oyibamba mqondisi emnyangweni wezokuthutha. Kodwa-ke asikhulumanga ngezokuthutha kuphela, siphinde sayibeka ney'ndaba ey'hambisana nezokuphepha nokuxhunyaniswa komphakathi ngoba phela le mnyango iyasebenzisana. Siyabonga kakhulu mlaleli ukusinikeza indlebe, sibonge nakulabo abasishayelile nalabo abasithumelele imiyalezo. Wenze njalo futhi nakusasa uma ngabe sesisohlelweni usithumelele umyalezo ku 071 007 7900 noma usithumelele i-voice note kuyona le number noma ushayele kuyona le number. Mina ke ngiuVicky wakamasuku, ngithemba ukuthi ke inkosi izosigcina, siphinde sihlangane ke kusasa. Suku lomnandi.
Oh!